violín.
Matek mondo alos ni karbet to kana tim matek mana tik loso ni karbet naduo kendo mos jahera anaomi mondo kama loso nino in bende ibedie oriti jahera wananere kerwuotho yie kodi